naganira mu buzima bwanjye Ingabire Jean Pierre. Muri make Divine, umwana witwa Divine, umurerwa Divine. Rero njye numva nko ku kiganiro namuganirira ari nk'amateka yanjye naba naragize, wenda ho gato mu ntambara, navuga ngo nabonye ukuntu yica basaza banjye birambabaza cyane, n'ubuzima naba narabayeho mu ntambara butari bwiza, ukabwirirwa ukaburara ariko wihisha, n'ubuzima butoroshye. Rero kubera ko no mu ntambara tutaranasobanukirwa, ntabwo wamenya kuvuga kimwe ku kindi, gusa ntabwo byari byoroshye, ariko ubuzima bwaje kumbabaza cyane cyane. Nanabwiraho Divine ni nyuma y'intambara, kuko nibwo nabonye umubabaro icyo bivuze, cyangwa se ababyeyi icyo bari kuba baramariye, no kugenda utekereza ku bintu nk'ibyo uko ukura, ni kugenda utekereza ku kintu cy'ubuzima. Rero njye intambara ikimara kurangira, nashatse gusubira mu ishuri, kuko nanasubiyeyo ariko ntibyanyorohera, rimwe nkabura ibikoresho, ubundi nkarwara nkabura n'undwaza, ubundi nkabura n'aho ntaha, nkaguma ku kigo imbere ibibazo, kugeza ubwo naje kurwara mererwa nabi, bampa icyo bita robo medikali, kandi mu kuyimpa ndataha ntafite ahantu ntaha, ntafite abantu nsanga. Gusa naje guhura n'umwana, nk'uko twaba twigana gutya, ukamenya ko ntafite ahantu ho gutaha, ukambwira uti ze dutahane twigire iwacu nta kibazo, njyewe mfite musaza wanjye nta kibazo azadufasha. Muri ubwo buryo rero nahafatiye robo medikale, ariko nabwo ntabwo nahagiriye amahirwe, kuko musaza we yaje kuza kungira umugore we, angira umugore wambwira imbere, yumva yanyemereye kumbera umubyeyi, ariko nyuma angira umugore we. Nyuma rero icyaje kumbabaza ni iki, ni uko atakomeje ngo ambere umubyeyi ambere n'umugabo, ahubwo yarantaye kandi ana amaze kumbyaraho abana babiri. Ibaze rero kugira ngo ube uri imfubyi, ababyeyi baba barabishe mu ntambara, nawe muvukana nta n'umwe wasigaye, nyamara iwacu twari abana icyenda. Ujye ku ishuri, ku ishuri bikunanira, ufite ugufasha, ufite ukugira inama, ufite n'uwakugira buri kimwe cyose, ushaka umugabo uzi ngo aragukemurira byose, ahubwo aragutera ibibazo kurusha. Umaze kumushaka arana, antana abana babiri, ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo mu buzima bwanjye nabaye imfubyi, sinabasha kwiga, wenda mvuge ngo ntacyo mfite, agapapuro kanjye muherezo nzagira ikintu nigezaho, uko bimeze gutya. Nshaka n'umugabo antana abana babiri, mba intambwa muri make. Ni ikibazo gikomeye. Uko rero nka muri make njye navuga ko ari nka rezime, urumva ubuzima nabayemo icyo gihe, narabwirwaga nkaburara abana bikaba ari n'ikibazo, kubaha akaba ari ubuntu bw'Imana. Uko rero nkawe nk'umwana nakugira inama yo kuvuga ngo wareba undi muntu wanyegera, cyangwa se ukegera wumva wisanzuyeho akakugira inama akagufasha, akakubwira ngo wite ku kintu bita kwiga. Izi saha n'ubu iyo ntekereje ko ntabashije kwiga numva mfite agahinda. Navuga ngo wite ku ishuri, kuko niwiga niho uzaba ufite avantage imbere yawe. Numva ko nagiye mpura n'ubuzima bundemereye, ntanafite we na mama ngo ngende mubwire ngo mfasha abana, wenda ndebe ukuntu nagerageza ubuzima ibyiyumvirohere. ntafite n'undi muntu uko ndeba ni uko nyine rero ntabwo cyoroshye intambara nk'izindi ntabwo sinzi ukuntu nabigusobanurira ngo ubyumve ari igihe muri wowe wumva ibintu byinshi ufite ibintu byinshi ufite amateka menshi ufite ubuzima wahuye nabwo bwinshi ariko ntubashe kubisobanurira umuntu so ukora nakugira inama yo kwiga kuko ishuri niriho heza imbere yawe hazaza rero muri ubwo buzima nahuye nabwo niba hari ikintu wumva waba ufite amatsiko wenda wumva nshobora kuba nguhishe cyangwa ntagusobanuriye neza ndumva wambaza
ndumva nakumvishe ariko nifuzaga kumenya muri ubwo buzima bwose wahuye nabwo ikintu cyaba cyarakubabaje cyane ariko cyane ku buryo birenze
ikintu cyamba muri ubwo umuntu abashije kukubwira cyambabaje cyane ni ibintu bibiri kuba ntarabashije kubona mama mu myaka nari ngezemo no kuba warashatse umugabo uzi ngo ahari ibibazo byawe bizoroha yarangiza ahubwo akagutera kukuba ibyo bintu byarambabaje n'izi saha byambabaza cyane cyane cyane
sinzi kumva nakubaza inama nayumvishe kandi nzayikomeza ikindi kibazo numva namenya nacyo cyumva cyumva wishimiye kuba wenda waragezeho
rero izi saha njye navuga ngo ikintu njye numva nishimiye izi saha ni uko hari ka nigeze kugeramo nkabura n'umwenda wo kwambara nkaba nabona n'umuntu nari nziranye nawe muri cya gihe nari umunyeshuri nkamwihisha ariko ubu ikishimishije isaha ni uko hari cyane nko ku cyumweru ngiye nko gusenga ndambara nkisiga nasa neza kuko ni uko wenda ushaka kutabyibuka neza ko nari mfite ibiro 39 natambuka bakavuga bati wambaye neza birashimisha ntushobora kubyumva natekereza ko nigeze kuba nihisha abantu nari nzi cyangwa abanyeshuri twiganye nta mwenda mfite mfite ibiro 39 nawe ubyimajine wumva ukuntu nasaga none zisanga banambara nambaye imyenda myiza nambaye urukweto rwiza nkafata isakoshi naba mfite imisatsi yo gusukuresha nasukuresheje umuntu akambwira ati wambaye neza urasa neza birashimisha ntushobora kubyumva navuga ko aricyo kintu n'izi saha uje ukantungura uti janvier muri iyi minsi urimo gushimishwa n'iki nakubwira ko nshimishwa n'ukuntu nsigaye ngana nsa neza nambara neza nta kindi nshobora kukubwira kuko numva nta kindi
ariko nizeye ko ubu nta kibazo ufite
ubundi ntabwo ushobora kuvuga ngo nta muntu uba we nta kibazo afite ariko hari raporo y'icyo gihe ubwo icyo gihe ntabwo nabashaga no kuvuga ngo nabasha gukora iki nigurire amavuta ya 500 ariko ubu hari icyo nabasha gukora nshobora no kuba nafugira umuntu akampa 2 n'urugero nkagikora nkagenda amavuta nkayagura kandi nkaba nabona n'ibirayi byo kurya uko rero wenda ubu ngubu navuga ngo ikintu kimpangayikishije none ujye se nyireba wo kuvuga ngo sinabashije kwiga ngo nta babyeyi mfite mpangayikishijwe ahubwo n'ababana wa mugabo yampereye izi saha gushaka undi ntibinyoroheye nubwo wenda baba batabuze bakwirukankaho kandi ufite ba bana b'abahungu baguhangayikishije ntabwo biga uko bigomba ntibarye uko bigomba mbese rwa ni ukubyakira nyine gutyo ariko icyo gihe abana baba baguhangayikishije sinabashije kwiga n'abana nabyaye ntabwo babashije kwiga ubuzima bwabo bugoye
urakoze cyane kubwiye nkuru ugerageje kuba wabwira Deveni kandi nanjye ubwanje numva ko nanjye bigomba kumfasha ndi umuhungu ariko byaze bikunze ko nanjye nkuru nanjye ishobora kumfasha sindashaka ndacyabana na mukuru wanjye kandi ubona ko muzi ntabwo ndabona uburyo ntangira ubuzima nanjye ndacika ngize amahirwe umwaka utaha ndarangiza ariko ubwo butwari bwo gushobora guca muri ibyo bibazo byose uri muto uvuye ku ishuri iyo ari inshuti yawe ahubwo ikugemuriye igisambo akubyayemo abana babiri arangije aragutaye ariko ntiwumva ko ubuzima bwawe burangiye ahubwo ugomba gukomeza ubwo butwari wabukuye Janvier ni iki bishobora gufasha Devine kugeza uyu munsi no kugeza kuri iyi saha
ubutwari rero ubutwari nagize si ubundi ahubwo navuga ngo ni nk'imana hari umuntu nawe yaraje arankomeza arambwira kandi we nta n'ikibazo yari afite kuko yari afite akazi muri Electrogaze ahembwa amafaranga 150,000 nawe akaba yari umugore wa marume nawe amuta nk'uko we yigira mu mahanga ariko ntabwo nari muzi babaga hanze ariko akankunda cyane akambwira ati uri umwana mwiza cyane nkunda ko uzi guca bugufi kandi uzi kureba kure ariko ibihuye nabyo bizagira iherezo ni ukuvuga ngo wihangane nawe yaramfashije aho hantu cyane kuko nk'umwana hari igihe yaburaga n'igikoma kidafite isukari ariko akamfasha akambwira ati uwo wihangane nta kundi byagenda nubonekera ko gikore ariko wihangane urebe umwana akangurira amata y'umwana akangurira isukari yewe rimwe na rimwe baba banyirukanye no mu nzu akiyapene kuza ka kandi ari umumama akandihira nk'inzu nk'amezi atatu ati nugira ikibazo uzambwire nkagenda ntambuka gutyo mfasha no kwihangana kwihangana nta handi biva ku muntu ufite umutima mwiza akaza kukubwira ati ihangane si we wenyine n'abandi bibabaho ariko ejo bikarangira
urakoze cyane kuvuga ngo ibanga ni ukwihangana no guca bugufi Divine ngira ngo arabyumva hanyuma umuntu yakwibariza ati nirihe zina ashobora guhereza inkuru yawe zina ushobora kwita iyi nkuru yawe utubwire kuko ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru ikenewe kubwirwa n'abandi kandi si wowe wenyine nk'uko wari umaze kubivuga ni benshi cyane iyo uza kuba wahagaze hano cyangwa wicaye hano hari byinshi uba wumvishije ugasanga ko noneho wowe utari n'inyuma cyane ahubwo hari n'ahandi uri nirihe zina ushobora guhereza iyi nkuru duhaye
ngewe hari kandi nigeze ari ukugira ngo urabona biriya byo kugenda bavuga ku maradiyo bavuga nti wa muntu twegerana nkaba nakwandika n'agatabo k'ubuhamya igitekerezo nigeze kukigira ariko kukigira udafite umuntu ugufata mu mugongo nta kintu ushobora kuba bimaze gusa iyo nkuru njye nayita ibanga ry'umutima
Deveni hari ikindi ushaka kumubaza cyangwa se umwisabira we kubwawe
icyo namusaba ni ugukomeza uwo mutima afite tuba nta kindi kandi namusaba no ku Mana gukora imufasha akamurinda mu byo akora byose kandi agakomya akihangana
ni kajambo ki kandi ushaka kubwira Divine kuko kugeza ubu ngubu Divine ari hano ku bwawe ni ukuvuga ngo kugeza iri saha ikintu mu bwawe cyo kizafasha Divine niba agihanye agaciro.
Icyo nshobora kubwira divine, divine bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo niba ngo iyo ushaka kureba umuntu ureba inshuti ze. Nagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere ugomba kureba ni ukwiga, icya kabiri ni ukubanza ukareba inshuti muri kumwe, kuko burya uri kumwe n'inshuti nzima ikugeza ku kintu kizima, iyo uri kumwe n'inshuti mbi ikugeza ku kintu kibi. Icyo nzi ko no ku ishuri iyo uri muri groupe nziza uba umwana mwiza ukaba n'intangarugero, ariko iyo uri muri groupe mbi umwe wese agenda avuga ngo uriya mwana nta kigenda cye. Nagusaba kwita ku ishuri, nkagusaba no kureba groupe, ese iyi groupe ndimo iranyavataje kugera imbere cyangwa irimo iransubiza inyuma? Icyo kintu ushobora kugusaba, kuko uracyari umwana, uracyari umunyeshuri, ibyo bintu bibiri nibyo uzitaho kureba. Icyo kintu ushobora kugusaba nicyo cya nyuma. Taboro ishuri, taboro ikurikiyeho groupe, ukitegereza iyo groupe urimo niba ari groupe koko muzajya inama, muzicara mu kolekitide, mbese ikakugiza imbere. Wamara kubona ko ari groupe nzima ukayigumamo, wabona ari imbuga kuti iyi groupe ndabona nta kintu ishobora kungezaho, ubwo ni ukundindiza ukayivamo. Icyo ni cyo kintu nagusaba.
Murakoze cyane.